nubwo badahembwa ariko uburyo tworoherezwamo nanone bugarukweho
iki ngiki rero dore ikintu kigiye kongera kuzana abunzi busanzwe bara nk'abakorera bushake ariko noneho nibamara kongererwa ubushobozi bazajya bakora nk'abakorera bushake ariko b'umwuga bishatse kuvuga ngo ako kantu bashaka kuvuga nyine kabafasha niba umuntu yakita nka facilitator ikintu kibafasha kugira ngo nyine nabo bakore wa mwuga wabo cyangwa se bakore ka kazi yumva ko niba agiye kurangiza urubanza aha n'aha atihingiye niba ari umuntu uhinga cyangwa se akazi yakoraga kose atagakoze nta gihombo umunsi ari bugire
tukaba twizera rero yuko iryo tegeko nyine naryo rigomba kuri kubinoza cyane cyane yuko ni ibintu bifitiye akamaro igihugu ariko mu karere ka Nyamasheke twageze kuri Kigali Today inama y'umutekano yafashe umwanzuro wo kugira iki wo gufunga utubari banyiratwo babamo inama y'umutekano yaguye y'akarere ka Nyamasheke yateranye kuri uyu wa kane yafashe umwanzuro wo gufunga utubari dukorerwamo kandi banyiratwo aritwo batuyemo ngo bakaba rero kugira ngo babungabunge umutekano impamvu batanga ngo nuko turatubari umuteke duteza umutekano muke kandi kugira ngo twubahirize amasaha yo gufunga biragoye bitewe nuko tutaba turi mu nsisiro cyangwa se muri santere ikindi nanone ngo turiya tubari nuko tugira uruhare bituma uburere bw'abana bugorana urumva kuvanga akabari n'urugo Alphonse ni ikibazo bikaba rero nyine barafashe umwanzuro yuko turiya tubari tugomba gufunga n'umwanzuro wari warafashwe mbere none n'ubwongiye kuwufata ariko rero bakaba bavuga yuko bigomba gushyirwamo ingufu nk'uko umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Habyarimana Jean Baptiste yabitangaje
ngira ngo urabyumva nyine cyaba ari n'ikintu cyiza kuko burya ahanini kuvanga urugo n'akabari none usanga bidasobanutse cyangwa se biteza n'akavuyo gatandukanye ari naho burya ushobora gusanga umuntu amaze kunywera iwawe mu nzu akari buhindukire wenda aramutse ari umujura kuko iba byakoroha kuko n'ubundi ibintu byose bikorerwa mu rugo usanga we yagiye abibona ugasanga rero wa mugani kugenda baca utubari two mu ngo byafasha n'abantu kurinda umutekano
ikindi nanone ihangaha agiye nashimye rero bagarutseho ibijyanye n'uburere bw'abana ikarufu tuvuge ufite abana bawe babiri ni ukuvuga ngo nimba bari mu gikari akabari wenda kari muri saro baba binjira basohoka banyakabari nimba wenda banyoye bamwe bahaze baba bidabagira cyangwa bakora wenda bimwe bigenda bigaragara ko bidashimishije umwana bibona
ugasanga nyine niba ari umwana ukiri muto utarabasha kwifatira ibyemezo akaba yagenda yigana iyo mico mibi y'abasinzi arimo agenda abona mu kabari
kandi
ibyo birashoboka
kandi rero iki kintu nubwo kivuzwe muri Nyamasheke ntabwo ariho honyine kiri
usanga gihari
ubwo n'abatwumva nabo bari buze kugira icyo babitubwira hari Alphonse bakoresheje bwa buryo
bwacu nyine aho wandika iyo tutarafungura telefone nyine ubanza kuduha igitekerezo ukoresheje ubutumwa bugufi ujya muri telefone yawe aho wandikira ubutumwa ukandika ijambo flash ugasiga akanya ukaduha igitekerezo ku nkuru twavuze cyangwa se n'izindi nkuru ziba zaramukiye aho iwanyu muri amakuru aba agiye hari acaracara tuba tutaramenya ukatwiza ku 123 tukaribuze tugenda dusoma ubutumwa ariko noneho mu kanya karibuze ubwo twakira amatelefone ho utanga igitekerezo ukoresheje telefone ngira ngo nyine Peter urabyumva burya akabari n'urugo iyo bifatanye usanga ari ikibazo ntabwo umutekano we wizewe neza ndetse n'uburere bw'abantu nk'uko byagiye bigarukwaho ariko nanone ntibifatwe mu turere turi mu ntara gusa ahubwo ni nahangaha
mu mujyi
cyangwa se no mu mijyi igiye itandukanye icyo kintu naho bakirebe kuko buriya uburere bubi ntabwo bufata abana bo mu bice by'ibyaro
gusa
kuko no mu mijyi naho byashoboka ko umwana ashobora kwandura cyangwa se akanduzwa uburere bubi
rega Alphonse ndabona n'undi ufite inkuru ariko mbere yuko utujyana imuhanga ni foto ndi kubona ya Grenade aho ngaho bishoboka ko yabaye turikanye abantu nge nagiraga ngo mvuge yuko no kugenzura ubuziranenge bw'ibi binyobwa biba bicurizwa mu ngo nabyo bitoroshye reka twerekeze imuhanga
wenda ukinavuga n'ibijyanye no kugenzura
ubuziranenge
ahangaha reka nange nse nugira icyo mvugaho wenda gitoya mbere yuko twerekeze imuhanga ngira ngo urabona yuko ntacururiza iwe akenshi nta nubwo biba bizwi ko hari akabari ku buryo n'abashinzwe kureba ubuziranenge babimenya kuko niba bizi neza ko ubundi akabari mu rugo ubusanzwe ntabwo kemewe aramutse babonye rero ni uguhita akinga akikorera imirimo ye yo mu rugo we
ntubimenye kuko rimwe na rimwe yamakaze cyangwa nimba ari ibibido by'iki rimwe na rimwe biba biri mu cyumba
araramo cyangwa biteretse mu gikoni by'amasafuriya ariko nanone ugasanga niba ari akabari isuku yabyo reka duhere ku isuku usanga isuku yabyo nayo umuntu yayikemanga kuko babantu bajye kunwera mutubarire gato kumuturage iby'isuku ntibabireba na cyane ko burya akenshi usanga ari nabaturanye me cyangwa abantu bahafaho ngaho usanga wenda niba nta namafaranga afite agenda akavuga ati amafaranga nzayabona ejo bumpaye agacupaho
mpaye agacupa
cyangwa se niba ari nibindi bintu acuruza ati bumpaye buryo umuntu aguhaye idene kugira ngo uzavuge utahaye ibintu ntabwo byoro
kubera yuko iriba ari idene nyine ubyakira uko ubibonye
reka rero twikomereze mu nkuru zitandukanye warumbwiye uti tujye muhanga koko reka nkujyaneyo hari inkuru igira iti muhanga nyine umwana na se baturikanywe na grenade yabonwagamo imari ni inkuru ku kinyamakuru igihe inkuru igira iti polisi y'u Rwanda irahamagarira abarimu n'inzego zibanze kujya zigisha abana kudatoragura ibyuma batazi kuko bimaze kugaragara ko hari benshi bagiye baturikanwa n'ibisasu bakeka ko ari ibyuma bagurisha urugero rwa hafi ni Nsanzabera wararise n'umwana we barwariye mu bitaro bya Kabgayi mu karere ka Muhanga nyuma yo gukomeretswa bidakomeye na grenade yatoraguye n'uyu mwana ayita inyundo ngo azayigurishe n'abagura ibyuma bishaje iki gisasu cyaje kubaturikana mu kagari ka Mubuga umurenge wa Shyogwe ku cyumweru ku itariki ya 19 Mutarama ngo hagana mu masaha sita uyu grenade ikaba yatoraguye ahantu mu kirombe cy'amazi umwana witwa Bukinsenge Emmanuel ayitiranije n'inyundo saha rwari mu bitaro bya Kabgayi mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Imvaho ngo avuze ko we n'umwana we batakomeretse cyane naho ngo kwituruka ry'iki gisasu bavuga ko byatewe n'ubujiji bw'umwana we wakizanye agitoraguye mu kirombe akakibonamo imari azagurisha yagize ati iki cyuma yitaga imari yakigejeje mu rugo hashize umwanya muto yumva gitangiye gutogota agira ubwoba ajugunya hasi ariruka mu gihe twe twari tukibaza ibyo ari byo kibakira turitse cyankurikije ku bitugu no mu ntege naho umwana wanjye cyamukomerekeje ku kaguru ku buryo ariko ngo bworoheje ariko ngo nyuma yo gukomeretswa n'igrenade nyine Nsanzabera ntiyamenye uko yageze kwa muganga hanyuma umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo ni chief superintendent Iberi Gashagaza ngo arahamagara nyine abaturage kwirinda gutoragura ibyuma batazi uko ngo bashobora kugwa ku bisasu akomeza asaba inzego zibanze kujya zikangurira abaturage mu nama bakorana ndetse no mu mashuri abarimu bakabisubiramo kenshi abana bakajya birinda gutoragura ibyuma batazi iki kintu mu majyi ariko kiraheze
jewe iyi nkuru ejo nyisoma cyane cyane ko ari inkuru yanditswe ku munsi w'ejo kugira ngo ubone icyumweru kibaye tudasomyemo inkuru y'igisasu cyaturitse cyane cyane ibisasu byo mu bwoko bwa grenade biba ari ikibazo kandi noneho ikindi aho ikibazo rero kiri kubera n'ejo nduva twarabigarukagaho mu ntara y'amajyepfo
ya gahunda yo gutanga ibyuma nako intwaro nto ku bushake cyangwa se nubwo zabatari no ariko intwaro muri rusange ku bushake ku nzego z'umutekano ubanza batarayumvise neza
menye batarayumvise neza cyangwa se batarayikanguriwe neza hari ubwo niko bimeze nimba atari kuyumva neza ni ibintu bibiri kimwe iyo kimwe gishoboka ubwo nyine haba hari ikindi
niba atari ukutayumva neza ni ukuyikangurirwa nabi cyangwa se bidashyizwe imbaraga nyinshi cyane ariko rero umuntu akavuga ati mw'abantu mwe mutuye amajyepfo urabona nk'uyu muturage uri kwa muganga wenda nubwo uwanditse inkuru avuga ngo ntago yamukomerekeje bikomeye buri muntu wakomeretse bidakomeye ntabwo ajya kwa muganga
ntabwo ajya kwa muganga kandi buriya nyine ni ikintu kigaragara yuko urabona agiye guhumba nubwo kubw'amahirwe nyine atitabye Imana cyangwa wenda ngo tuyuvu wenda twizere ko atazakuramo ubumuga bukomeye ariko urabona ari kwa muganga agiye guhomba ibintu bitandukanye ugasanga ni ikibazo
urebe iyi minsi aryamye kwa muganga n'ababitekerezeho cyangwa se n'abatwumva babyumve ku buryo n'abakizi ifite cyangwa n'uzuye ifite kubera ubwoba cyangwa se izindi mpamvu runaka wanamwegera ukamubwira uti nyaboneka jyana izo ntwaro kuri polisi na cyane ko nta ukurikiranwa wijyanye ku bushake urebe nk'uyu muturage wenda nubwo bavuga ngo ntiyakomeretse bikomeye ariko aho ari mu bitaro abandi bari gukora ntabwo arimo yikorera
ariko nanone abantu basobanukirwe kwirinda gukinisha ibyo umuntu atazi
nanone
buriya tujye tunavuga ibintu bisobanuke neza ubunye icyuma bamwe ngo babyita ngo ni njyamani ngo ni imari ngo ni imari ngo yaturutse mu Budage yaturutse mu Budage sirazigwaho menya rero hari ubugisha w'Imana kubona ikintu cy'icyuma utazi ntuzajye upfa kwifata ngo ushiduke utangire kugikoresha ubyibonye akenshi ugenda wumva abantu izi grenade zihitana aba yayifashe akayikinisha wumvishe wa mukecuru wayikinisha yayikoreshaga agira ngo nakuma ayihondesha imyumbati ibyo byose ukagenda wumva ni ibintu bitandukanye ugasanga rero ariko nanone mu majyepfo hakaba hari naho bigaragara yuko ziturika zari zibitse mu ngo
byagiye bigaragara nko mu karere ka Nyanza ngira ngo urabyibuka aho nyine umuturage yarabitse mu rugo ikaza guturika ndetse umwana umwe akaza kwitaba Imana
biriya
rero nyaboneka izo ntwaro mufite zina ziteza ibibazo bitandukanye na cyane ko byagiye bigaragara ko bene izintwaro nyina abaturage bafite arizo zigenda ziteza umutekano muke babantu bagenda bazituritsa ushobora gusanga akenshi ziba ziri no mungu
ngivyo nguko rero ko byifashe nawo muri gakenke bendera ry'igihugu ryibwe n'abantu bataramenyekana abantu bataramenyekana bibye bendera ry'igihugu ku biro by'akagari kagari ka muhaza mu murenge ni mu murenge wa Cyabingo akarere ka gakenke rikaba ari mu ijoro rikirishira rero kuwa kane uweje rwa Gasana Claude uyobora umurenge wa Cyabingo akaba yaremeje ari amakuru akaba yaravuze rero yuko abantu barindaga ririyabe abantu bakoraga irondo nyine ngo ntago bari bahari
urumva nacyo ni ikibazo niba abantu mushinzwe kurinda irondo ngira ngo burya ahenshi nko ku cyane cyane munshi z'icyara ariko no nkunda kubibona iyo ugeze nko ku kagari mutugari tumwe na tumwe njyanyuraho hari aho usanga hari raporo hari listi y'abantu uko bagenda bakora basimburana ku marondo kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ariko urumva nyine ahangaha ho niba bari basibye nikigaragaza nyine ko bashobora kuba bari buryibi
ngo ntago ngo bari ngo ntabwo bari hafa aho ngaho bakavuga bati
buriya nyine ukusa niho abantu bahera bakubaha ariko nyine iyo wisize kamovit ho bakubaha kurushaho kuko nyine aho ugeze wabona uri umuntu usobanutse
reka dukomeze rero n'inkuru zitandukanye dufite hano muri studio Alphonse
inkuru dufite hano iragira iti ibibazo byasizwe n'inkiko gacaca ni bimwe mu byahagurukije komisiyo ya sena ishinzwe politiki n'imiyoborere myiza izuru turere tugera kuri 15 hirya no hino mu gihugu ariko ngo bimwe mu bibazo by'ingutu bahasanze ni ikibazo cy'umubare munini w'abakatiwe n'inkiko gacaca ngo ariko kuri ubu wifuza ko imanza zabo zasubirwamo kubera kutanyurwa n'uko zari zaciwe iyi komisiyo ariko nyuma yo gusura uturere ikaba kuri ubu iri guhura n'inzego zinyuranye kugira ngo nyine bunguranye ibitekerezo by'uko ibyo bibazo byazakemuka Elias Nizeyimana yakurikiranye iyi nkuru
Komisiyo ikaba yahuye n'abayobora komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge kimwe n'ahandi yanyuze naho yagaragaje bimwe mu bibazo byagaragaye mu nkiko gacaca harimo imanza z'imitungo nyinshi n'ubu zitararangira kuburanishwa hakaba ibibazo by'imanza zaburanishijwe ariko na n'ubu zikaba zitararangizwa nk'uko biteganywa n'amategeko kimwe n'abatsindiye indishyi ariko na n'ubu bakaba batarazihabwa senateri Apollinaire Mushinzimana ukuriye itsinda ry'abasenateri ryagenzuye ibibazo yabwiye abagize komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ko benshi mu bakatiwe n'inkiko gacaca nyuma yaho bamenyeye ko itegeko ribaha uburenganzira bwo gusubirishamo imanza zabo usanga kuri ubu abenshi muri bo baratangiye kwandikira komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside CNRG ari nayo ibitse impapuro z'imanza bayisaba ko bahabwa dosiye zabo bakazisubiramo avuga ko icyo kibazo kimwe n'ibindi inzego zose zigomba kuganira kugira ngo umurimo mwiza wakozwe n'inkiko gacaca unogereye impande zose
banana za pariki banana n'inkiko banana n'ubuyobozi bw'amagereza kugira ngo niba hari ikibazo gikemuke kugira ngo hatagira ikibazo cyasigara kidakemuwe kikaba cyakonona isura nziza akamaro gakomeye inkiko gacaca zagize mu gihugu cyacu
umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Dr Jean Baptiste Habyarimana nawe akaba avuga ko badashidikanya ko imirimo yakozwe n'inkiko gacaca yatanze umusanzu ushimishije mu kunga umuryango nyarwanda wari warashigishwe na jenoside kora batutsi 1994 imirimo y'inkiko gacaca ikaba yarasojwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2012 aho imanza zirenga miliyoni 1,600,000 arizo zaburanishijwe kugera ubu rero izirenga gato 2,000,000 ngo nizo zimaze gusubirishwamo ariko hakaba hari n'izindi nyinshi zijyanye n'imitungo zitararangizwa kuburanishwa Elias Nizeyimana Radio Flash FM
reka tumushimire cyane mugenzi wacu Elias Nizeyimana kuri iyo nkuru
ngira ngo ariko nyine iyi nkuru icyo nabashije kumvamo nuko abasenateri bagize komisiyo y'imiyoborere myiza nyine bagaragarijwe n'abaturage aho bagiye basura ko nyine imanza za gacaca abenshi bifuza ko zasubirwamo
abenshi ngo bagenda bifuza ko zasubirwamo ariko nanone nkuko nakugiye nkurikira ibyo ministre Johnson Busingye yagiye avuga aravuga ati rimwe na rimwe hari igihe basaba ko bazisubiramo ariko wenda batanasobanukiwe neza kubera ko bumvishe yuko itegeko ryemerera abantu kuba basubirishamo izo manza noneho abenshi bakagenda babisaba ariko rimwe na rimwe wenda ugasanga babisaba ariko bishobora wenda batujuje ibisabwa kugira ngo urubanza rusubirwemo ariko ikigaragara nuko icyo kintu cyo kwari abaturage bifuza ko zimwe mu manza zabaye muri gacaca zasubirwamo nuko icyo kintu cyo kigira iki gihari Alphonse
birumvikana birahari ariko nanone nubwo hari benshi wenda cyangwa se umubare ushobora kuba utaranyuzwe nta wakwirengagiza uruhare gacaca yagize mu kunga abanyarwanda ndetse no gukemura bimwe mu bibazo byari byasizwe nyine na jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo urabyibuka Peter banatanga raporo y'ibyo gacaca yagizeho basanze imanza yaciye yabashije guca nyine zari buzafate imyaka itari munsi ya 100 iyo biza kujya mu nkiko zisanzwe
cyo ni ikintu cyagiye kigarukaho rero bigaragara yuko nyine gacaca yo yakoze akazi gakomeye huko urumva imyaka iri bugire muri 100 abantu benshi baba abasabaga ubutabera cyangwa baba wenda abicyo kibazo cyaribaga ibaze iyo myaka benshi dukurikije no kuvuga uburambe bw'umunyarwanda hagiye iyo myaka yari buzarangire bakiriho sino umunyarwanda gusa n'ubwize urumva rero ni ikintu gikomeye gacaca yabashije kugeraho
ariko rero nanone ugasiga kanya ukandika igitekerezo cyawe nyine ukuza ku 123 ariko mukanya ubwo nza ko amaze kugufungura umurongo urahamagara kuri 34 cyangwa se 35 ushobora guhamagara kane kuri 073 33 89 2 ndetse no kuri 8992 ngira ngo Peter twakomeza n'izindi nkuru zigiye zitandukanye kuko turanazifite yaba iziduka ahantu cyangwa se mu bigo bitandukanye wahabwa serivisi mbi ukabivuga ngira ngo uyu muco wagera ugacika
wagenda ucika n'impamvu wenda aho abayobozi bo muri karere ka Gicumbi babigarutseho babibwira bari abayobozi b'inzego z'ibanze ngo nuko usanga mu manza z'abaturage haraho usanga bamwe mu baturage bategera mugenzi wabo ku nzego z'ubuyobozi urumva nkavuga nti reka Alphonse Mureke yaje kundega wenda muhuguze iki kintu kuko nzi yuko nagera hariya
n'ubundi ari gituza
n'ubundi ari gituzahura uwazaba rega
niwazaregera
iki kintu rero kuba cyagarutsweho ni ukuvuga ni ukubera yuko abaturage bagiye bagaragaza ko kigize iki gihari
kandi none ugasanga serivisi mbi ahenshi byagiye bigaragara ko zipfira mu bintu bigiye bitandukanye harimo ikimenyane na ruswa n'ikintu wabo
ugasanga
nabyo biri mu bintu bigenda bituma serivisi zipfa ukabuzi nyine ngo kubera ko ari Peter ukora hari ahantu kandi twaba dukorana Good Morning Rwanda n'impagira rwose ugasanga abantu bahagaze ku murongo nta mpamvu yo gutonda inyuma nzahita ninjira
icyo gice rero ni ikintu kigomba gusobanuka neza ariko nanone hafatwa ingamba ku bantu batubahiriza navuga izi ngingo ziba zafashwe
ariko ingamba zifatwa nanone hari igihe bavuga ngo bazafata ingamba ariko rero ugasanga abantu birwa bavuga bati ariko duhabwa serivisi mbi za ngamba nanone ugategereza igihe zafatirwa ugaheba
izo ntabwo rero ziba ari ingamba zifatika ziba ari ingamba z'amagambo zitari ingamba zijya mu bikorwa ni ukuvuga ngo hagomba gufatwa ingamba kandi zigashyirwa mu bikorwa nibiramuka bitagenze gutyo ni ukuvuga ngo ibingibi bizakomeza biririmbwe noneho bibe indirimbo isanzwe cyangwa bibe inyikirizo y'indirimbo zose
izi ngamba nibyo zifatwe ariko zitari za zindi zifatirwa mu nama zitandukanye bikajya mu myanzuro mu mpapuro ariko azategeza ko nyine hari umuntu bizagiraho ingaruka wakoze ibyo bintu ugaheba
noneho twakerekeza ingoma Alphonse
ingoma hano ndabona hari umugore wafashwe ingoma z'umwaka wose n'igice acuruza umumogi nta ubizi ubwo nagize mu kinyamakuru Kigali Today abigira inkuru igira iti mu Kabemeye Patricio imyaka 45 ufite umugabo n'umwana umwe utuye mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma ku itariki 21 ku kwezi turimo ngo yafatanywe utubure 78 twose tw'urumogi aruturiza iwe mu rugo umugore ngo yahise yemera icyaha anasaba imbabazi ko atazongera ndetse anivugira ko yari amaze umwaka n'ice arucuruza ariko ngo atarafatwa nkuko akomeza abitangaza ngo gucuruza urumogi yabitewe no gushaka nyine amaramuko aho ngo yarugemurirwaga n'abantu baturukaga mu karere ka Kirehe nubwo ariko ngo hari benshi bafatanwa ibiyobyabwenge bakavuga ko ngo babicuruza babitewe no gushaka amaramuko nyine ngo umuyobozi w'umurenge wa Sake Nyemihana Filipo ngo yavuze ko nta shingiro ibingibi bifite yagize ati njyewe ahubwo nabagira inama ko babireka ntihagire n'uwibeshya ngo azi ko azabonera amaramuko mu gucuruza ibiyobyabwenge kuko iyo ufashwe ugafungwa ibyo uhombye biruta kure amafaranga uvuga ko wungutse utarafatwa ikindi kandi ngo uba wica abanyarwanda bagakoreye nyine igihugu mu murenge uturanye n'ubungubu wa Sake ngo nta cyumweru cyari gishize zafatiwe umusore wahingaga urumogi mu bigori byari mu nsina mu gikari we aho yafatanywe ibiti bigera kuri 39 by'urumogi yarabihinze inkuru ikomeza igira iti ariko ntibyari bikunze kubaho ko umugore w'umubyeyi afatirwa mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge nk'urumogi ahantu yarucururizaga ngo hitaruye umujyi wa Sake niwarikira ngaha igitekerezo kiri muri inkuru kirumvikana ariko nanone izi nzitwazo z'abantu batanga bacuruza ibiyobyabwenge ziba zikwiye kuvanwaho
re
abantu bose bashaka amaramuko bajye bacuruza ibiyobyabwenge
ariko se twumvikane hariya mu murenge wa Sake baturage bisake jyewe na hariya ni ahantu nzi buriya wa buri kindi kintu ukora
ariko nanone hari ikindi kintu ntava ku inkuru ntavuze umuco wo guhishira nanone nubwo umugore abeshya ngo reka wenda mbabare nkore nabamucira urubanza ariko kuvuga ngo amaze umwaka n'igice ngo abikora nta ubizi abo bantu barucuruzwagaho abaruguraga
keretse rimwe
yaruguruzagaho nta muturanye numwe wabonaga ko abantu bahora baza bapfumbatishwa udupfunyika
ahangaha rero nyine
none se wagira ngo ahangase handi nawe ubwe nyirukurucuruza burya nta muntu ucuruza ibintu atanywa ni gake cyane Peter ko acuruza urumogi
utazi uko rumera
ni gake cyane ni gake ariko nanone ugasanga ni handi azamara kurusinda yadukira umugabo bafatane umwe yitundi niyo handi uzasanga nyine bamwe bajya gukora ibyaha bitandukanye bamaze kurusinda bamaze urumaze kubayobya nyine ubwenge cyane ko ari ikiyobyabwenge ugasanga nyine izi ngorane cyangwa se ibi byaha bimwe na bimwe bigenda bikorwa bishingiye cyangwa se biturutse ku kunywa cyangwa se gukoresha ibyo byabwenge rimwe na rimwe mbamo na byakwirindwa niba umuturanyi wawe muturanye uzi ko acuruza yaba ari urumogi yaba ari kanyanga ndetse n'ibindi bintu bitemewe uzi neza ko nawe nubwo muturanyi wenda utabigura bikugiraho ingaruka ese ubwo umuntu amaze gusindura urumogi akagutwikira urugo we wagira ngo waba worohewe
ugasanga rero ni ikibazo nyine nibyo twavugaga kuba ubona ikintu nk'iki cy'icyaha gikorwa ukagihishira rimwe na rimwe uvuga ngo ntibindeba ariko wa muntu namara kunywa urumogi ejo bundi atuvugiye agahura n'umwana wawe akamufata ku ngufu cyane cyane ko ibyaha nk'ibi niho bikunda kuba cyangwa agahura n'umuntu ugasanga mwiyenjejeho aramukubise ugasanga ateje akavuyo ugasanga havutse n'ibindi bikorwa bibi bitandukanye
ahangaha icyo bivuze ni iki nuko guhishira burya umuntu uri mukora amanyanga nk'aya ngaya yo gucuruza ibintu binashyira umutekano wawe mu kaga cyangwa se ubuzima bwawe mu kaga burya nawe uri umufatanyacyaha reka mbivuge gutyo
uri umufatanyacyaha kubera ko
ingaruka izo arizo zose zizakugeraho kandi nta ngaruka nziza nabonye cyangwa se njye numva mu bantu bakoresha cyangwa se bacuruza ibiyobyabwenge reka iyo ngiyo tuyiveho hano hari indi nkuru nayo Peter mfitane imbere yanjye aho igira iti RBS ngo ntabwizaho imyenda y'imbere ya caguwa ikibasha kwinjira mu Rwanda inyura cyangwa se ngo ikibasha kwinjira mu Rwanda ngo RBS ntabwo bazaho inyura ni inkuru ndi kubona n'ubundi ku kinyamakuru igihe aho igira iti ikigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge RBS ngo kigeze gusohora ibwiriza ryabuzaga abacuruzi kwinjiza no gucuruza mu gihugu imyambaro y'imbere iba yarambawe imenyerewe nka caguwa ndetse ngo itegeko ribuza kwinjira ku imyambaro rikaba ryatangiye kubahirizwa kuva muri Gashyantare mu mwaka wa 2011 ngo ariko na n'ubu imyambaro iracyagaragara ku isoko gusa ngo aho yica yinjizwa ngo ntabwo hazwi na RBS ninde uhazwi
ahangaha rero ikigaragara hari zimwe mu ngamba cyangwa zimwe mu myanzuro ibigomba gusobanuka neza nimba koko iyi myenda bavuga bati igomba gucika
ariko nanone Peter iyi nkuru nubwo wumva RBS ivuga ko batazantinyura ica igera mu Rwanda hano uyu muyobozi wayo ni Dr. Marc Cyubahiro Bagabe nyine umuyobozi w'iki kigo gishinzwe gutsura ubuziranenge RBS ngo avuga ko abakozi b'icyo kigo ngo bamubwira ko imyambaro y'imbere bambawe itakiba ku isoko
ariko se nanone tujye tuvuga ibintu tugendeye ku kuri hano hari ibintu bitumvikana kuvuga ngo iyo myambaro ntikiba ku isoko se noneho bwa buziranenge ugenzura ubugenzurirahe ni mu kirere kuko ndakubwira yuko je nkurikije amasoko nagiyemo nta na rimwe hano muri Kigali haba mu ntara wajyamo ngo ubure gusanga miriya myenda kuvuga rero yuko nta iki haba
uretse no kujya kure iyi myambaro urabona uyu munyamakuru w'igihe wayifotoye ntabwo yayisanze mu isoko se ahubwo aba bavuga ngo babwira umukoresha wawe cyangwa se umuyobozi wabo ngo ntabwo bazi aho imyambaro iba yaturutse ngo nta iki ba ku isoko nibya bindi abantu bajya bakunda kuvuga byo gutanga raporo zitarizo
kwirenga cyangwa se kwirengagiza kuko hari igihe abantu wenda kugira ngo bagaragare yuko wenda kuba ikibazo cy'igihari nta ruhare igihe mbifitemo ntaki cyangwa bakijijisha kuko ntabwo gena hamye yuko uyu mukozi wa RBS cyane cyane wenda ubundi baravuga ngo RBS ngo ikibazo ngo ntabwo igera mu ntara cyangwa se mu turere ariko noneho ntabwo iki kibazo cy'iyi myenda kiri mu ntara
ntabwo kiri mu ntara gusa no mu mujyi kandi ariho mukorera
naha hafi ho RBS ikorera muri amasoko ari hafi
ariko dore nk'ubu ngubu ngo abajijwe impamvu iyo myenda ikigaragara ku masoko kandi barahagaritse icuruzwa ryayo ngo ninjizwa ryayo mu gihugu wagize ati imyenda y'imbere niyibe kuko mukibona sinza aho yica atabakozi bangiye bambwira ko ntayo
bwana make cyubahiro bagabe rwose ibyo ari byo byose nta nubwo ari no kugenda nk'ibintu nk'ibi babyoroheje nawe wenda reka tureke kuvuga byinshi anyarukire muri rimwe mu masoko
aho wagira hose inyambaro urayibona
kugira ngo twegete tuhite tunabivaho wenda cyake kwirirwa tubigarukaho cyane ariko nyine ahubwo harebwa ubundi buryo butandukanye ariko bitari ibintu byo kugenda wenda abantu bashyira abantu mu rujijo reka turuhuke gato ya noneho
tugaruke twakira ibitekerezo by'abantu bitandukanye
yatsindindindi uyu munsi hamwe na MTN Mobile Money. Ohereza amafaranga ukoresheje MTN Mobile Money maze ugira amahirwe yo gutsindira 100,000 buri cy'umweru ndetse n'igihembo gikuru cy'amafaranga 500,000 kizatangwa buri kwezi mu gihe cy'amezi abiri ari imbere. Unahabwa amayinite y'ubuntu buri uko wohereje amafaranga kuri MTN Mobile Money. Ongera amahirwe yawe yo gutsindira rero ukoresheje MTN Mobile Money, kuko muri Mobile Money intsinzi ari ya buri wese. Kanda akanyenyeri 1 8 2 akadirisha maze winjire mu isi nshya y'amafaranga meza.
To the new world. MTN, everywhere you go.
Biriwe neza mukobwa wa mwabukwe?
Biriwe neza. Ko batize gutakaza ni kabaye kenshi?
Yewe ni kenshi byo. Ariko se ikibazo cy'aya mashusho ya televiziyo yacu noneho turagikemura gute? Noneho namashaza gusa gusa. Ubuse nongere mpamagara umutekinisiye.
Nuko ibatije amafaranga yacu y'ubusa. Twabikwiye kumaze kumenya ikibazo gihari. None se kuko akazungu kwaturanye bacu bareba neza.
Reka tubabaze twumve.
Biriwe. Umeze mute? Mana mbega mashusho. Ubuse kutivinye bise gukiye byanjye bisa nabi kandi dukoresha televiziyo imwe sibyo ra?
Nibyo se koko?
Amashani mufite ko ari imishito kuta yiwacu.
Mwaba mufite kana kumba sana mwe vita decoder.
Kariya. Oya. Ntako dufite. Gakora iki?
Oh, niyo mpamvu. Ubuse ku Rwanda ruri kuva muri system analog rujya muri digital?
Ntabyo narinde.
Niyo mpamvu mudafite amashusho meza nk'ariya yacu.
Banyarwanda mukwiye kumenya ko tugeze mu isi nshya y'uburyo bwa digitali butanga amashusho meza cyane, amajwi anyuranye n'amashene menshi. Ni mugure vuba rero dekoderi zabugenewe, kuko ubu hari gahunda yo gusezerera burundu uburyo bwa analog bwari busanzwe tukinjira muri digitali.
Rura ikaba itangariza Abanyarwanda ko guhera tariki ya 31 mutarama 2014 abatuye mu turere tw'umujyi wa Kigali n'inkengero zawo batazashobora kureba televiziyo badafite dekoderi zabugenewe. Utwo turere ni Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Bugesera, Muhanga, Rulindo, Kayonza, Kamonyi na Rwamagana. Mu tundi turere ruriza bagezaho gahunda bidatinze.
Mwigurira izo dekoderi rero mutiheza ku makuru n'imyidagaduro by'iyisi. Abakeneye izo dekoderi mwabariza muri kampani zemerewe kuzicuruza arizo Star Times, Teredis, Transafrica na Sorim Limited. Ubu butumwa mubugejejweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA.
Ni ikiganiro Good Morning Rwanda, aho turi kugezaho nyine amakuru agiye atandukanye, ariko noneho tugiye kwakira ibitekerezo byanyu ku matelefoni. Ndabona hari abantu. Flash alo.
Mwaramutse
neza.
Namakuru yanyu.
Amakuru yacu ni meza.
Ni Metode kuri Nyungwe.
Aha, kuri Nyungwe mwaramutse neza.
Mwaramutse imvura ariko n'inyamaswa kujujubije.
Byagenze bite inyamaswa ngo bimeze bite aho ngaho?
Ah, bizari zatembye tu. zisigaye zihinduka saa kumi n'imwe mu induru zari ziri kuvuga bari kuzirukaho nonaha mu kanya.
Nta bantu ziri gukomeretsa?
Oya, nizibona imyaka ahubwo zarayitsembye burundu burundu. Andi kuri kiriya kibazo cyoba ari abantu batera ibintu batazi by'ibisasu.
Yego.
Ariko ku cy'abantu batagira amatwi ubu ni ukubera.
Naho iwanyu ntimujya mubitoragura ntawe ujya ubona?
Ino ntabwo bipfa kuhaba cyane, ni rimwe babitoraguraga mbere ariko ubu ngubu byavuyeho.
Nta bacuruza ibyuma bishaje se bajya bahagera?
Barahagera ariko ntabwo abana babitoramo, ntabwo twari twabona. Njyewe nagira ngo mbwire bari abantu batera ibintu batazi. Niba uri umuntu ugomba kumva icyo bakubwira, cyangwa niba utayafite sinzi.
Sawa, urakoze cyane, reka twumve na bariya. Flash, hello. Mwaramutseho.
Mwaramutse neza.
Turabumva.
Bo, ni Munyanzizi Karongi. Ngaho mu murenge wa Twumba. Bo, biriya bintu rero byo kuvuga ngo bashyize imipaka yo kugurisha imyenda y'imbere, ngibyo ngibyo urabyashyize mu rujosi, nabashije kubyumva. None wumva yuko iyo myenda yenda hari niba batari gushaka kucuruzwa, abantu bazabigenza bate? Ndabona ahubwo bakafuka.
Ni ukuvuga ni imyenda y'imbere ya caguwa, iyi ngiyi ituruka hanze n'ubundi yarambawe, niyo badashaka kucuruzwa.
Narinyize ngo niyo yose, ubwo narinyize ngo yose bayikomiteranyije hamwe, ubwo naringiye kubaza ngo ubwo baba bafunze ibintu byinshi cyane.
Oya, niyambawe iriya bita caguwa.
Bo, noneho reka mbwe no kuri iyo nkuru yo mu Ruhango. Burange sinzi buriya amajyepfo n'ubuyo umuntu yabaza n'ubuyobozi niki? Nimutubwi nibagende bacunge biriya bintu byo kugurisha ibyuma. Murabona ubushize uriya mukecuru yaturikanye yari yayifashe ari ikintu ngo yatomboye inyundo yo guhonda imyumbati, sibyo? None umwana yamuturikanye binatera se igikomere ari uko yayifashe ngo agiye kugurisha ibyuma. None hari ahantu n'inama nabagira ni uko abo bantu bagurisha bafata ngo bagura ibyuma bamwe ngo babyita injamane, niko numvishe muvuga.
Yego.
Babihagarika bakabyihorera bakabahagarika bakabica biriya bintu, kuko nabyo ndabona mu bintu biri gukururwa mu mwara nabyo birimo.
Flash, hello. Mwaramutseho. Turakumva, tubwire.
Abantu b'igihe bendera.
Kurikirana
abantu, ariko umuco uracyabaho kuko ku birango by'igihugu.
Uracyahari kubera ko twabikubwiye mu makuru.
Birababaje rwose.
Sawa, urakoze cyane nawe. Flash, hello. Flash, hello.
Hello.
Mwaramutseho.
Nishimiye Imana kirehe.
Yego. Meze neza cyane.
Umva. Nahangaye muri babaje ni uko dusipatera inzu z'abantu migere kabisa, akabasanga mu nzu.
Habaye iki ubwo?
Nk'uko umuntu wafite umuganda yabana kwihanganira bidahita rusatu.
Ni mu wuhe murenge ubwo akahe kagari?
Umurenge wa Musaza, akarere ka Kinshasa.
Flash, hello. Flash FM, hello. Mwaramutse neza.
Murenge wa Ruvuma.
Yego.
Nibaza nk'andi ibyo biri kubakurikana. Niba ari ikibazo niba ari icyatsi cyangwa se bikaba bishaje, ikibazo nange dukibaza. Ubwo ni ukubaho bikurikirana mu muryango wose ko bikurikira aho hanze mu majyepfo nyine, kandi ngo ikibazo kiba.
Sawa, urakoze cyane. Flash, hello. Flash, hello.
Hello.
Mwaramutseho. Turabumva.
Roman Mahere, akarere ka Bugesera, umurenge wa Mareba.
Yego.
Twebwe natwe twabyutse neza, akavura kaguye nta kibazo. Ubundi gutora izo nyama ntibazigurisha nikora.
Ariko nanone ibyo ubonye utazi ukirinda kubikinisha cyangwa se kubikubaganya?
Kibazo no kuba bari abasivire badasobanukiwe ibisasu n'ibitari ibisasu.
Ariko buriya gutora. Urakoze cyane. Reka tubashimire mwese mwese nyine twabanye, reka tubanze dufate umwanya Peter Muyombano akugezeho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye.